Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahima Sanogo to boggi jande faandu halla Mamadou Samassou jam nyali sakrabe hiribe. Fedde sida wo bami sugula ko mbele de godde na billi e kabaru wolde de wondi lede sahel de be de do fedde lifu lede de huliti dun wonda ka fe e golluti rusentu tinzabatentun do moti ton holtam wiide men kit sukabe yo iwde joy tugaade sappo jeegom out 2024 talki di yo chapanay e tati bangal yimbele chapanay jeddo e jeegomo hayfaabe bangal almusaddaji ngaditeedi wottu mahiti hoto iwri odo jogol ko wihi dina bangal mudun jawmudo le ben yewtere meden dossier seme dingon seme kawji amen hande ben kikide 30 jeegom out 2024 bismillah sakram ele kumne kenya dal terande ben fede sida holti metti mudun fewde hipgol te rusi en do solla sabe mali to tinzawaten non ko non dun no fewde e ko leedi ben leedo godde biliki e kabar mudun on do nyalama goto o leedi ukraine fenni hay faliidi leedi mali wadi do mayri ben bangal hipgol ngadangol to do fama en to tinzawaten jabe ukraine be metama dun e ko leedi mali ndi ngoti gulidal hakune mabbe ukraine hakune mayri ukraine ben e wattu mudun fati yatara on ko ben ke do fasango umar bagalu
lamu koɓe leydi Ukraine di ɓe jaabi ki ɓe mali ɓe caggal ko mbi darnan gollidal muɗum hakkunde Ukraine. Kiev holliti wiide wattu joni o jaabata ko ɗiɗo golleji tafen ɗiɗo anniyaji duɓe mbiɓamama no yawiri ɓe mbiɓe keddoto caggal pelle adnara Allah ndu fuu hono laamuji ɗi gorri. Li altinere nde fedde sedia wonde holliti metti muɗum sanne hono bonandaji gaɗɗi nokku noddete tinzawaten ndeɗo fedde holliti wiide no wemba ñalawma hannde o sanne no wayde ndenago wori li leydi mali ndi. Sedia o holliti wiide du jaɓata leyɗele goɗɗe gatta koyɗe muɗum hono basiji ɗi gori le leydi ndi na haɓo dow nafa ɗum waɗe le leydi mali ndi. Burkina Faso waɗi noddago fewde adnara Allah ndu futtinno daro darde muɗum sabude ɓe kollitiɗi wattu joni Ukraine ana wonde faabade guɓe ɗe ɓe noddiri terroriste ɗe micciteɗi wiide ko heewi taykititoɓe ka fof kollitiwide kuli jaati fati basi hakkunde rise Ukraine ɗum waylite le lefol sahel ngel.
Ilade kabaru leydi wondi ɓerne yohono ni ɓen jomum jaɓanaji fewi na dun ɓen yeddi ɓamtari mayri nden noɗo holitiri politinkoɓe duke politika ku hewɓe kanko Ngolo Jara ɓen lugotoɗo banggal gollidal hakkunde leyɗe holti wi leydi mali ndi na jaati no wawi jaati men yeddude men woytade ka ɗo men golle Ukraine e holtide wadde plainte muɗum fewde e suuɗi cuuɗi sariya mawɗi hinade ɗum andi ɗum Fatiha Tarke na fastango Alsisi.
À la question de savoir si
ko nawr bangal landol kolitingol hoto neddo waawi yaade so wulito leydi toñirani hono ni ka ana waawi jaati yottaade suudu sariya mawɗo adnaaru Allah mo noddirta Cour International de Justice fa wulito ndudo suudu hoore yo gollirgal ONU daraniɗo sarude hakkunde leyɗe nafaamu ɗum ana mawni sanni no miccintina yimɓe wiide leydi amen ndi ana heɓa duuɓi sappo e ɗiɗi joom ana wondi fewde guɓe terroriste enɓe leydi malika ana e hakke muɗum jaati so narti wadde ɗum jonka lawol kolitagol ko woni leydi fuu hana wattude hunko muɗum ele golle leydi goɗɗo ana wawi miijade do landolngol.
Sakrama tourta klaymiɗo kawra banga bema Facebook andun X ɗum Twitter kiɗɗo toɓoji kewi sanle nokkuji jogaji leydi ndi alhaali ɓen lattiro sababu ɓen kuteji dow ɓen golleji guese wi maramtira Aissata Traoré ɓen dunke kabaru ɓen golle guese to IR holti wiide ana hani ɓen ɗiɗo kabaruji ɗiɗo kabaruji no wawi jawti nafude sanne golloɓe guese ɓe won kamɓe ndemoɓe nden nomo dardaɓe wattande hakkillo kullentireji ɗiɓe ɓe awata oɗo wattu mbawɗi ɓen ɗi bonodaji ɓen ɗi jam ɗu kewal jam huɓanta wandi ɗum no Moussa Madi Sow kadi no fastango Alsisi.
Awdiji amen ɗi so muti coro ndiyam leeriji seeɗa so njiyan ɗam ɓeeɓi ɗi tampan seeɗa ka ɗi keddatako hen ga so ɗi keddike coro ndiyam ko ɓooyi ko heewi majji ɗi fulattako hono awdiji ɗi yimɓelle ndemoɓe wawi remude ana mambari gawri kanye ko nandi muɗum saabi ɗi ana tekki sanni fay so heddike coro ndiyam ko ɓooyi ana tiiɗi fa bona ndemoɓe kañum en hani miijade jonka do si awdiji hoɗum wawi waɗude ele guese mum en to njiyamiji wawi natude fa ɓooya en mbawi remude tom loko gawri ka e mambari ɗum latto sababu ndiyan ɗam ɓeeɓa no yawiri.
kabaru sargol men sukaabe fuddi to motti ton ben do inde hitande 2024 dano yo iwde dum fuddi kenyen joy leru out wi kam Mamadou Bondjougou Diawara procureur cour d'appel motti talki di yo chapanay tati yimbele be yo chapanay jeddo en jeegomo nono dum jogitoto fa fadde nyande sapo jeegom out hanni dum no kajada meto motti ton Mamadou Koumina ketna fesango Oumar Bagalo.
Il s'agit de la cour d'assises
sarade sukaabe e sarade mawbe ko yaata sariyaaji chapanay tati ngarta taccede le nokko le dido sariya chapanay e tati anan le hin yimbele gabbe bonandaji mawdi yimbele nangabe wombe juude ban ya fa chapanay jidde jeegom chapanay jeddon be kafu charama wattu jono gabbe bonandaji le bedo saratebe du sukab an le hin ko yar sukab sappo sukab gabbe bonandaji warngo hore kanyo ko nande mudum faande le sartebe mobe chambe sukab an le hin kanyo ko nande mudum
de cadre d'attentat la pudeur
gila nyande tuboji mbiyan nyande aswarande le ngalure gawo mbiyan yimbe dede alfa li kana nonno ana wondi etti alaji nonno cuudi kewdi sami ton yimbele be heba yarde yarino goddo so ali cuudi ecole kenyon be ngadi ngoytango fewde mbiyan lam ko be he kaydo yimbele joni anyaji lububbe fabade be nonno yalla mbawa jobade jabbindi dido wattuji ngan bonandaji
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wattu jondi te kama wiide mbiyan wattu ko woni ben mayiti kandun kurtumoji ma lambruji sendude dun faasulati ben rafi jukngol gaati denno ko dum sambir dum la begoro famu keddona ko kanko Adama Haydara woni do festango Umar Wagalo e Ali Cissé
ngadirta sadakaaji muude kanyano irirta maybe muude kedde bedo yimbele ko kaali do bamo ko do kanyo kuchaala
c'est un sacrifice
faaba mu ya wonno mu mi tipiri chagalle nyalo mo hande o sabi kawrte janaza waytam wadama kurtunoji sabi so maydo o neddo manom ne andata jaati idu naawi mi yihi surbay be rewbe didom ana dudda fa firire naati hakkune mu en sabi kerem mi yeey min ka ko dum nafata so gongo kanko fodi tanju gura andado kabar ako o hali ko lati sababu so kalisiji kewdi an gatteli sadakaaji maybe be
ke ce soit la cuisine
lati ke rentu de so defa luwade cheji di fayoto nyandu ko nyamete hore fuyo golleji de yimbe rentanno so wadano arande gal nyaloma hande o balligu takale en kanyum tam heyata wajibi kinanga ta jul mal ndi mada sa njido daranaade kawrte janaza dum waiti ke nukuyde fukuy wana le kawrte sutara tam dum matete jom idum mate elsi yam bereji fule nyaloma hande
woni ko nous observons aujourd'hui
pabo da neddo de nyawinde dun santi wide a ittan kali sobami famayi non konko pasteur Joseph Camara o hollitiri wide o yukunaari bangal dati kriche yakudu wala fuko jipinte do neddo ko wawa
la bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent
bible o hollitiri wide ngulliden e yimbel ngullobe dum sabi so janaza yo wakati mettudo hono fu hana wadade lehem ko holliti takuyal mu inde ko nyamete du wana wajibi wakati fu so tawi yimɓe ana le galleto ilnoɗo e neɗɗo caamuɗo o ɗon du honoroɓe maɓɓe ana narda faaba mumen
croyants sont appelés à contribuer
alsilama ko holliti wiide ɗati nayyi neɗɗo han nanngude soɓɓami fa ɓattiɗo ɗum iwiye aduna caggal ɗiɗo ɗati nayyi e wadde duwawu so neɗɗo hakkillay ko watta le hen kasen fuu ana wawi heɓude junubu noon kanko noddirte Alassane Modibo Ba andanɗo kabaru dine alsilama ko hollitiri wiide lotugol mayɗo wattandemo bagi makko danejo goto mo o lelloyto e muɗum o juldele makko kañe irude makko ɗon ko jina alsilama ko o holliti landinde yambereji fuu mbawɗe latal sababu yeggintinde neɗɗo garo hawrude e janaza ko haɗa dina alsilama ko ana narda min fuu fati min gaɗa kulleji ƴaɓɓitiɗi yoga e jallini guɗɗi an le leydi min en diddu so ɓami fa neɗɗo muure iwi aduna yambereji kewɗi
sakabe hankasere mbawi hebde yettere jambe fuf do ben do whatsapp bangal 715 99 76 19 ben do be mal amen mangal dun non ka non e kanye facebook kuna funduna wodi bangal 3321 mere mere don ka famdi fuf budi nokay taw e telephone jom do sede yettere mere magazine yotere meɗen hannde yo kabaru men rewɓe ne yowi ɗum ɗo bonandaji toɓɓoji ɗi telaɗi jogui ɓeɗo rewɓe banggal ɗum muɗum yalan ɓeɗo famu keɗon ko lala sawo walata info heɓere ɗo faba heƴaɓe men yogaɓe fositango min e Alcissé yo en kiri jaam.
Madame Sawado ko kañe madame Koulibaly yo rewɓele ɗiɗom joɗiɓe Bamako ɗo, goto yo fonctionnaire, goɗɗo o jeeyowo. Wiɓeɗo rewɓele ɗiɗom antiɗ sanne juɗmaɓe wakkati ndungu rentinde golleji galle maɓe kañe golle ko ɓe gatta.
Mi anda fofono min gatta bangal sukaɓe ɓe. Jam ani nata leccuɗe amen ɗi fuf, nana hakkillaji amen joɗaki fe oɗo wattu toɓɓoji ɗi dunude moto nokku goɗɗuɗo wona fe hunde yafunde. Sa ƴeewi wattuji golle ɗi soni neɗɗo ona yalta wembete hono fo sukaɓe nartoto caggal ma.
Bankas ana le région Bandiangara kañe yelemani région Kayi, oɗo tiɗɗala goto ana mate urto rewɓel ɓe le wakkati toɓo ndungu yo wakkati tiɗɗo sanne juuɗe ɓeɗo rewɓel gomɓele ɗiɗo nukkule. Ɗum laatike rewɓel golloɓe le guese na ɗo rewɓel juuɗiɓe le galleji mu'en ɓe fuu ɓe koliti wiide eɓe jiya tiɗɗalaji.
Bankasi anno ga bankas ga e wattu to woji di jogitelaji kewdi do ledde jodo de goni na wuddi jam ana tataji di fuddu to woji fuddi sanne ga yelmani ga sobin telaji kewdi bur fuf bangal lawoji jahuji gesede jam na tataji di fuf sa to min jitraka bambudu suka be hinade golle jam di sa wattu dun no hubbinde ledde de tidam tawi di fuf na leppi
le ondo wattu goto fu kajolo ana le region sigaso holtama wiide tomka ana satti sanne ila meji di latke sababu weltinde yimbel hewbe le galleji mu'en guesa maaro le nokkule kewɗe muti e le ndiyam. Suzanne Koulibaly kañum woni laamiɗo rewɓel le gomɓe le kiriduji le cercle kajolo
ande felan nula musuɗo yere siranema.
Sukaɓe yogaɓe e esraɓe mabɓe gari hultini kamɓe gala fof to ɓe mbaala saabi ndiyam koɓe pini hoɓe tawi jamma an tattaji ɗi fuf ko ɓuuri tidde ɗum fuf yoko cuuɗi kewɗi caami guesa ɗe ɗum jolike e ndiyam toni maaroji ɗi ina juuliyen ndiyam tan ɗumni ɗi boni
hojinana doka malo datugu ni malo di datura malo tulla.
Gotel muɗum woni ko mata yoroso ana légion kucala tiɗɗalla somayaji wakkati ndungu bonanlaji ɗati kae haybugol sukaɓe mu'en ɗum woni ko rewɓele gomɓele on ɗo nokku wondi fewde
ga yoroso ga toɓoji ɗi latiki sababu samminde danki iccuɗi so gonga haalec somage ɗi ɗum natiɗi ɗiɗo wattu toɓoji ɗi soni toɓoji tawi minen laawol warde ɗum tampitan min sanne mine rewɓe yoroso ɓe na tampi fa ƴaɓɓiti banggal golleji guese e konande muɗum saabu wattu toɓoji wona fe hunde ndewinde.
Gawo ila meji ɗe yettini torda rewɓele hewɓe le on ɗo région tampuɗo sanne saabi rafi ndenagu tiɗɗal nguure rafi heɓu gol leɗɗe ɗe defirta yo yoga tiɗɗallaji ɗi ɓeɗo rewɓelle wondi fewde e muɗum.
Gagawga ene jogui cerlaji sa memi leɗɗe eɗi leppi nono kon non ɗumno banggal charbon e somoyaji ana tiiɗi jaatineɗo hinna golleji muɗum katne saabi toɓoji ɗi fayade lumoji yo jiɓuɗo loppe le boni ɗi ndenno le oɗo alhaali laaɓal ana tiiɗi en jettiraka hinnade ɗum to gonga haale jaati cerlaji
tiɗɗallaji ɗi ɓeɗo rewɓelle wondi fewde e muɗum ka timma e faham saabi fedde météo le leydi amen ndi holiti wiide toɓɓogoji mawɗi ɗi ilameji cattuɗi matete muɗum ana dooma le leydi le ñalaɗe garoɗe eɗum wawi jokkitade dow fa lewru septembre garorundu.